Hata na nefaya sweeter than banani.
Yako ija.
Ukutiwa gani mamoni odzata zaya. Kwa inunonte ameni mugu mvela zatu mawailesi.
Nkani zatu nyimbo zatu moyo watu. Lelo tili ndizo beba ndipo ndukona kuchedwa. Kutiti ambeti show jatu.
Agondu watu kwa mbili aje mwari angawa. Paka kuiwala jina la olomwe. Lelo tumulindine DJ Gokse. Komanso nenzangayu Lili B. Ok, pano tu Lili.
Tukuna
jifotokoze kuti tili ndizo tani.
Lelo tili ndi agogo kuyanka mafuso atu monga machidia ntawi zose musaponyane nazo mwina vuto limene wina kukumana nalo ndilofana na ndi lako nose mukozo kuyankidwa limozi
tipiti lizatu kumvela zimene zina mchitikila tiwi ata mvela mai yake kuti asakale ndi ntima koma akapange audition musewelo la zatu
mutimve kwa inu titeselekela kuzomba kukacheza ndi mada ndi love alindi nkani yopepa ya mene iwo anayambila kucheza
tiambe tundi nyimbo i akuti maybe tomorrow yochoka kwa popstar waba BT's bomba Theo Thompson.
I know that you've been waiting for me to get down on one knee. I admire your patience and everything you mean to me. There's no need to worry, it's not you, it's me. Good things come to those who wait. I want this to last eternity. Nobody's taking you away, not here to play, no way. Nobody's taking you away, I'm not here to play. You make me say, oh, I want you close, want you forever, don't go away. Oh, it's got to be perfect, let me make money, promise you'll stay. Oh, you and me, baby, I know that we will be married someday. Maybe tomorrow, maybe tomorrow, maybe tomorrow, maybe tomorrow. Nobody's taking you away, not here to play, no way. Nobody's taking you away, I'm not here to play. You make me say, oh, I want you close, want you forever, don't go away.
Nyimbo yochoka kwa Theo Thompson, maybe tomorrow.
Kodi ineyo mumadziwa kuti ifeyo azatu pa wireless tili ndi website www.zatu.mw ndipamene mukhoza kupanga download nyimbo ya Zatu Band. Komanso mutatu kupeza mayankho amafunso agogo.
Tikubweletserani timve kwa inu show ikamapitilira paka nali pano nali sewelo la Zatu.
Asindi kungona kujeda kufika kupikisana kubanji.
Ine sodo JB. Kuma ndikuchita manta.
Banji sase.
Tampazo kuti mubezata kunzika kwa uko.
Ize usakaiki. Amene wale alirede yale
pano. Oh.
Ndichikondi.
Eh.
Ukuzwa nyimbo ne una imba ichi.
Eh ah banji.
I ase imagine ndika wow. Chikondi iwe ndipatani.
Eh eh. Zikumwe JB.
Ukuzwa sise.
Maeso ta jadwa kali bo.
Ndiwe.
Atama grenade zikwatira banji haya.
inyondeso ekhaya mesine kuziyo kuma sempisa nokukhala ovuta
eh ase
kuma sitheka manje sitheka
sitheka DJB ekuthi bantu bantima ngende wagazikika eh kuma nandikamba kuganizira
chani
eh kana ndida ngwiwa mali liganga zingashube
chikundi you are lyrics eh banga chimi ase bona kuna kuti ndokudziwa kale we ase iwe mene unabandurira pakwade mocho iwe ndirashura ase
ina jevi ndemo wanjeza kugamika kwanoko
sindi kuna makoma iwe ndabhoto
a jevi that's all bangono to figure kwa part of the way
changu basi chondi changu basi apa ngani baso alede kwawe sibakaso kudikidi sizingobela sifeli kuho tikona nazi zathu aiziwe
okay okay
ndi tendifumira wapo tizo shodi kati yiri mujuma ngamo
ayo jevi ase
Zanda, kwanzia se ndi yankhanza. Amwana kumadomala JP mbanda sakuziwa. Ai, kuma bekwimba bo.
Hawu unazona ne. Anthu asawo ndamayaza. Una bwanji tiwe.
Eh, ase yolo tamba video kaya se. Ndina yake
no. Ah, majaji ali panchizo lero.
Oya.
Ndi game ya dziko anje.
Koma inu easy. Game kuti ndi athu lukodika. Tiwe nazimene ezi.
Ya, 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 ya. Moti tidalire. Ke naza se.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
Mato? Mato? Eh!
Urendo wanga wapya sobano?
Mukupita?
Eh, ndikupita.
Oh.
Eh. Umutenge atubere.
Zona gogo.
Eh, tu.
Chimanga ndende kulola ndekha kapena Gloria abwela nsanga.
Ndakaika. Eh, chifukwa tu apana imba phone.
Oh, amari bwanji?
Akuti zosatira za kuchipatala kudya zatuluka.
Oh.
Ndiye ndipofunika ine ndikakhale naye pomva zosatirazo.
Ah, okay, chabwe.
Eh.
Koma ndiye mukonetse kuzaonera mpikisano imba uti.
Ndiye sesa.
Ndiye sesa yako.
Eh, chifukwa tu zikhala zosangana santa kuona uli pa stage.
Ziko makoko. Ndemuende bwino tu.
Hayi ziko makwambiri.
Mafuna bwino kwa Gloria ayo?
Chabwino.
Mm.
I paso.
Eh.
Anzako akubwera apo.
Wow.
Eh, panga changu.
Okay, chabwino.
Eh. Waswera chikondi?
Naswera bwino kaina gogo.
Naswera. Waswera so JV.
Naswera kaino agogo.
Naswera.
Zikomo.
Ndasangala pokuonani.
Zikomo.
Eh. Cheza nini ndikuchoka apo?
Ah, zikomo.
Zikomo. Chabwino agogo.
Yes, mphatso.
Chikondi bobo. Atuvere bobo.
Eh, magai, ndimomwe mukundionela moto apapa, sindiliwede ine.
Mphatso se. Ndikufunda janisunanga ba.
JP.
Ipeto mukiza ndingufika kukutenga ruba se kuma bitara.
Iwe ndikudziwa kuma pepani kungoti ndimati zonse sa bobo. Koma Gloria sana bwele be kuchokera kuchipata. Ndendilibe wina aliyenso ndithandizo okolola eti. Ndichipanga bwanji.
Apepa kuti mphatso ah, oma ndikhupe kuti akhala bwino koma.
Ah,
ziko muchikondi. Koma zinchiro zaba khomo zonse ndagwira. Chatsala ndikukola kamunda akaka basi.
Akaka basi.
Eh.
Ah, ndine ngokuthandizana.
Tipange.
Rumineka.
Tina.
Tina.
Eh, ndo bachatu nchito ithandizana nathi menda fast. So ne.
Eh,
koma ndakunyadira ni magaiz mwendi. Inu balidenso.
Ah,
Guys. Abande taiswa boa.
Ni vase.
Ata dukubila kuti majaji swa ikonda.
Yasitango pamene fasi kukuira
mwana.
Kula basi.
Bwa makambiri nonse. Tafika apa tsopano majaji ati uza kuti wawina mukati gore ya zida ndani.
Kuma ife majaji tiri pa chinchito bwanji. Zikuona kuti pamalo pano pamvuta.
Kwambiri. Boma linolo nde kuli anthu aluso loimba.
Zona ndizona.
Vuto lake ino ndi tufuna magulu atatu okha osati ambiri. Kumatu ine mali zatsanga ndi alirede.
Haa, ine so alirede aba.
Eh, atiru, mkujira sunzi aba bwa. Inuru muna domoka kwiri manja manga sovano.
Azago iso avokado, ife dudigira itane gulatu.
Usafrika ndi kudigira ata, chabaya ndukuze. Gulano libeso golfika mraundi ya juwiri yae.
Ah, ingoti pe usate mao wafu.
Anyamata zida, mwerende kupa marisati.
Mpaso, ukwatopo ndipati kwa tupe ndi mbeleke kwa wafa.
Hii, asee zikoma. Ntawi zina nima iwala hali kutari kumbuyo kwa.
Oo. Oh. Hey,
kaya mkuzolo wera kaya. Aze,
semune JB.
Zanzu kufuta hizi.
Ina JB nanuso. Kuti sama kufuta hizi. Zemba wachisa kia ichi mangacho. Andu kweta guino pesilo.
Anche guino. Desi njira kwa. Faya nga indedo.
Njira enda nisi. Iwe.
JB. Bwani. Zikwenda.
Hey, JB. Joga.
JB. Ish.
Young run, zing, and shambles. Mwapambana.
Sha, malota inyeni nditongo ina maboto kaka.
Sasa ndi position imod. Alipo yemwe angalote kutuwa wina ndani.
Kofuni ato mineba. Kwa wina sanga tzirike.
Like my guys, up on the time at the tailor. And then I did grandma Bompa and Bompa, and then JB went the woolly slow. For Jenny, it was so nice. You were JB, the one I get a film.
Guys, isn't it slow? Come on, we will make a
game. Has seen that. Not as much.
Anyway, Amba. Ngamoro ndiye na kuri nionda
wana JP mwona njoka luzi inu. Palibe chote ntedwela. Oloida kala yeni yeni yonde kuri atawabompa. Ezi, jani.
Njoka luzi? Ozoba njiwe.
Yosuzi.
Kumasoro nga nemu kuri atawe. Nemu ne atawele kuku wata lagu.
Nana JP, ndi jani jine jume mugu oba nani.
Kuri ngezi jume oba.
Oba.
Ine manda njiye hiru wasi.
Kuma guys, nende ndu oba tu kuri tiki idu wakumpikisani. Guys, it took us now. Ababa JP, iwe uzisela nifana. Kuri ine ndi shiko ndi temalize mbali ya tale mwasa.
Yeah.
Wow. 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 Wow.
Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow.
Don't try to touch the sky. You're out of time. You got no reason. Yeah. Run so you go to fly. Yeah.
My.
I'm going to go to the house.
Tiru, for real.
Tiru,
Tiri ubile.
Ah, asasolo elawa.
Ngopoza kaya se.
Iwe, Tiri, ndichani chimene.
Ama ndibela nyimbu yanga ina gentle yanga ngati mene.
Awe ndichani asichikatire ndich.
Ndichani. Kana jete iwe Tiri ufuna kuchuka eti.
Kodi futa ko ndichani we Tiri. Dawana ufuna kulira
isi. Segulano lafeke muli beso uluso mumaisa ngati mutano panda ino. Ino wa muda sala Jordan simungakwanisa kulemba maliki ngata ino. Hauga.
Alana ba Tiri. Iwe,
iwe bwera pano one kufuta kuchita zwa.
Iwe, tamusiye.
Iwe, iwe. Iwe ndiku. Iwe, iwe avocado, avocado.
He was out of the city.
Eh, ndipo ndathokoza kwambiri.
Mm.
Ine ndimangoti agogo ndi Gloria abwela nsange ti.
Ine ndi sinaone kuchedwa ulupongono, ndimango njira ndatu pele yapa.
Guys, guys. Tibutenge kupikisa na mwana ibwana.
Ati mtenge.
Kupite naika.
Eh, tatu. Atu. Iwe, sionje. Ube nawe.
Majibi.
Abi tatu, abi. Guys,
nini ndikuona ngudi atsaka tipele guys. Atsale so. Basi nini ndikuti ndibeke ndi mpikisa nawo. Ndi timtenge so mwana ayo. Eh guys, nayo ine ndikasokonekera guys. Ndikuzani.
Chikondi. Pati mefuto nali lose hapa. Mwana lose hapa eka hai kwa mbili kwenye kwenye.
Kumadi guys, tomte inga bula chikonda lole. Chikonda talole.
Alola. Alola. Alola.
Baso kichabu nindeti mutenge. Kumadi bula zikaye ndi guys. Iwe zikaye ndi. Ok, ndeni kikaye mnyumba mu. Kena kutizifaye.
Changu mpato.
Ok. Otawanga zumuze weo.
Kajidua gari ya.
Ndimene zanjirikira zachimwirikitizi sitinga chileso mwina kuma upanga disqualify magulu onse wa awiri mu mpikisano ndeuti
anje in malonanga tire pano baba majaji ama judge chonde lagwira mwendo anu
amayi
disqualify chonde
iwe 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 iru ndi 40 akwamba true
chonde ndeza ukapedu kuti ndosandita wina wina ndina se
amandira kugwidwa njakata banje mataka taika sama olekadi ndi Tafoira bwanji.
Tafoira bwanji. Sasa ndiwe utiwe wase. Iwe nende ozikonda ozikonda se wasangala pamene papeti. Ah, iwe nende sutha kwekha ndi team ase. Masanje nyenye ba.
Ndinga sangala ndi zimene
zoso.
Nali nyimbo kujaka kwa Sia featuring Sean Paul akuti Chip Thrills.
Tisa na vele nyimbo iti mavela sewelo la zatu. Musewelo mpata makolo la chosanga la sandicho kuti anzake chikondi ndi JP anamutandisa.
Zosanga la sandicho kuti ngakale JP ama kanika kukolo la chikondi tundi mpato anamuonesa mene anga jitile pokolo la. Chabwino anamuseka kumabe anamutandisa.
Sewelo la lelo lina pepa kumangari mwapo nyana nazo osa dandaula pa weekend tukubwele silane chimparikizo chimene chita fiche sewelo li kumansu ma highlights and na obeba pano tijeze ndi gogo timve nzelu zao pa mafuso atu
Busani gogo nana
ziko mkwambiri agogo pokhala na fero funso nali okondedwa agogo ndimamva kuti anthu ambiri masiku ano
amanena kuti palibe kusiyana pakati pa mnyamata ndi msungwana. Kodi iwowa ndi ofana na bwanji?
Inde palibe kusiyana pakati pa mnyamata ndi msikana. Vuto ndila kuti wanthawi ya itali mtundu wathu wakhala ukupondereza msikana. Ubwino wake panopo amuna ndi akazi ali pakalikiliki kuonesesa kuti anyamata ndi asikana onse azikhala ndi mwayi wofanana ingakhale pa maphunziro olopa ufulu wawo ochita china chilichonse. Muthanso tikukhala munthu umodzi omwe mungamenyere ufulu wanzanu mutaona kuti wina wake akupondelezedwa chifukwa chakuti iye ndi sikana kapena nyamata.
Zikomo kwambira gogo poyankha funso limene. Funso lina nali. Ndine mnyamata wa zaka 15 ndimo ndimakonda kugwira ntchito ndi kuthandiza zapakhomo. Koma anthu amandiseka kuti ntchitozi sizoyenera kugwiridwa ndi munthu wamwamuna. Kodi inuyo mungandilangize bwanji?
Ine ndifuna ndikuyankhe motere mzukulu wanga. Ndi chinthu chosangalasa ndipo wandipasa chidwi kuti umatha kuthandiza kugwira ntchito zapakhomo. Amati tuzonena nena kupwetekesa mutu. Ene na cholakwika ndi chani kuti mwamuna azigwira ntchito zapakhomo nanji kuthandiza abale ake omwe iye amakonda. Kaletu ine ndili mwana zambiri ntchito amagwira ndi asikana koma masiku ano anyamata kaya ndi asikana onse amagwira ntchito zapakhomo.
Ziko mutu kwambiri agogo chifukwa cha nthawi yanu ifeyo timakunyadirani.
Kucheza ni gogo
0833535350993533535 ndi nambala imene inuyo mukhoza kutumiza uthenga wa pafoni kwa afusa agogo mafuso anu komanso kucheza nafe timasangalala tikakudziwani dzina komanso kumene inuyo mukutumizira uthenga wanu.
Sitinamalize tikubebetsa tsiku lanu mada ndi lavu afichatu mutimbe kwa inu tikangomaliza kumvera nyimbo yocheka kwa Lawi akuti because I am a girl.
I'm abused in many ways and I have learned to live with the pain. Every day is a rainy day. Is it because I'm a girl? Is it because I'm a girl? Somebody please help me break away from the hurting. I have known pain and fear. Is it because I'm a girl? Is it because I'm a girl? Oh, 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 oh,
chokera kwa Lawi because I am a girl.
Tsopano mutimve kwa inu ya lelo tinanena kale kuti tuti feature mada ndi love mafana tu akuzomba amenewa.
Zaki ba wireless.
Timve kwa inu.
Mada.
Love. Ina ni siku la party ku church kwa tumaliza Christmas party mabilika ma activities zose na siana then na indi activity. Ndina pita wakabanga register. Ndapita wakabanga register. Ndina kwenye kati. Uso golo ndapita. Na wakati. Ndima uwa mbubanga tumazi. Kuma uwa kati. Hey. Golo seri. Ndione. Ndi kubanga zmenezi. Ndi nakapizano. Nzanga kati. Ndika tandizani nai.
Kala nipeza ini. Nada aba utamanga. Puma. Ina. Sika nafuna jani baini. Christmas ini.
ndafusa ndakuti ah kwa ntaza una mavese namu za yo uri bino bwino mavese soli nawo yako nda andi nawo nesa wa nesa ndi nawo atide bangi practice kita apanga na kuta azo sizile nyato ndi basi na kuta kusukona
ndiye bido sogo jana na bizodi tani na mavese je bino bwino anthu atombera kumanja atasanga zodi namba no kudali kuti ah ndoti ndi zanga di yeni yeni ndi zipanga na izinthu mativito siana siana
zichitika zimezo ninasanga mwanga kuti apa kokhani napeza munthu ona kuti timathanizana naye kupanga zochitika chitika kutukula maluso sana sana chinyamata ine ndi basi napeza naye panga namba kuchiza naye
ndi tamba kuchezano anthu mbizoti akunena zosi yambiri mbiri kuti chibwezi chimenecho sangagwirizana anthu awiri kuti mamuna ninkaza kupanga zimenezi and anaona zambiri mbiri ndaipeza nangoti kunoti anthu osauzwa chimwe ifetu kupanga
ndibe anthu ambiri amapanga ti zinthu zaka zimezo ina kumanyoza ina kupanga chani kumano pasipantime fetu tikuchiza kuti ayi fetu kutuku wasogolo athu tuluku amaluso athu kuti fetu kamakhala kuti anyamata ena kamaoa mauso amenewo akhanda akatulo masero kuvina anthu ti akupe nawonso akhale ndi chinyamata chabwino
nkhani zathu
nyimbo zathu
moyo wathu
imeneyo tuinali nkhani ya mada ndi love kulongosola mmene friendship yao inayambira Lily B.
Yebo.
I think iweyo ndineyo we should feature mu timve kwainu tsiku lina lake kuonesa kunena kuti friendship yathu inayamba bwanji.
Okay, that's such a good idea, Gopsi. Koma tsoka ndiro kuti tikatele tafika kumapeto kwa show yathu zinthu ziwiri. One, osaiwala kuti mphatikizi wa maprogramu athu abwera pa chi weekend just in case you missed even a second of Zatva Wireless. Two, osadiponya tikabweraso next week tizamvele tose kuti kodi achina mphaso chifukwa choko Lola sana chedwe kumpikisano kapena mwina anafika munthawi yake osaiwala www.zatu.mw kuti mukapange download nyimbo ya Zatu band ndi zina zokhuza Zatu pa wireless
tilensoro pa Facebook page yake ndi ya Zatu sizovuta tu inu yotango chitani ka like munali ndineyo DJ Gox komanso nzanga iyu
ine ndine Lily B Zatu pa wireless
nkhani zatu nyimbo zatu moyo watu
Zatu ba wireless ndi dzinu bwela ni vano no se chetela ni kale zatu nyimbo zatu moyo watu mafilu yeah
zatu pali mozi ndi kupira ba dogolo ni zatu
zatu zatu
nkhani zatu nyimbo zatu moyo watu
wireless
Wireless.